Atin pesika samangitshela ukuthi imizuzu ishume emva kwehora leshumi nemuva emsakazo nokho umsakazo kunqa phambili. Umsakazo obantu kabantu nabantu ohlelweni olabantu kabantu nabantu kamala mfana mohlukuhlelwa bonke abafana okapatiya ismatata esanson esomsakazo sisonke kuzokushaya laphayana ehora leshumi nambili kodwa ngaphambi kwalokho othi ngibonga abazakwethu kade bayenza sho ukuthi bahleli nawo ukusukela ngehora lesithupha kuzokushaya laphayana ehora leshakalolunye kade khona father emel ehambisana nalithimba lakhe the again tomorrow to what is to best and that is morning radio. Makshanje ihora le shakalulunye kade khona Francis Jesuit Institute oyibekela phayana ehoreni leshumi emsakazweni wakho umsakazo kunqa phambili uthenge ehora leshumi waba khona-ke ubani Sister Mary oyibekela phayana ehoreni leshumi nemuva ngilebuyile ahleleli yena-ke uMark Mahoney okangakwazanga ukufinyelela namhlanje sisonke kizokushala phayana ihora eleshumi nambili khona lamsakazweni wakho umsakazo kunqa phambili ngilabone olwesine efikile ugijima nayo samba nayo sazo siyibekela phayana ushila phekae sazoyithatha yena ibekela phayana ehoreni leqala ngiyasibuza ukuthi bapha abantu ey'bhedlela bapha abantu ey'bhedlela bayaphila abantu emajele bayaphila abantu emakhaya bathi siphiwe speedometer sinawe sihamba nawe bathi siphiwe speedometer siyaphila ngokusho nje lawo mazi ngizothi kwani ukholo lwakho likusindisile phila mzala ngethi phila ntanga yama ngethi Do not forget to treat those robots that are not working as a four-way stop. Hello! Kichoela. Hello. 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 Ntate mhulu kuhlomphila ke. Mutswali wakhe kuhlomphila ke. 1-1-1-5 Welcome to Tania Matot. Bamba lo hlela sibakhohlwa phela lalabo basemamanzini labe abavelelwe ingosi abalahlekelwe yithandwa zabo sibakhohlwa nabo sinana ngithi mhlamba uphethe iBhayibheli lakho ngisacela ungiphuthumela lapha na ku Proverbs. Proverbs 23:23. Proverbs 23. Vumeleni namhlanje ngiyiphi isihloko. 10 good reasons. 10 good reasons to ask God for wisdom. After the hour 11 o'clock. Buy the truth and do not sell it. Get wisdom, discipline and understanding. Proverbs 23 verse 23. Buy the truth. Tenga. Buy the truth and do not sell it. Get wisdom, discipline, and understanding. Tenga iqiniso. Ungathengisi ngalo. Nokuhlakanipha. Nokulaywa. Nokuqonda. Isaiah 23, verse 23. Tenga iqiniso. Ungathengisi ngalo nobuhlakanipha nokulaywa nokuqonda izakhakelezo. Buy the truth and do not sell it. Get wisdom, discipline and understanding.
Finest rule. Sanbonani Makaya, this is Katie Dijane, founder and editor of the Davidson Catholic News in the East Rand. Ngihleli noSiphiwe, umfana omuhle, ogabadiya, awe ma, iyayinhle insizwa.
Exactly 21 minutes after the hour 11 o'clock. Kona la msazo noko msazo unga pambili. Msagazo otando we na nawe nawe. Katige ikamalo hlelo bizonguthi litimeng. Nizakala njalo ngolwesine. Kusukela ngoLeshumi nomuvo. Nozikulamule laphayana ihora elinomona kakhulu. Ihora elishumi nambili. Namhlanje ngigijima ngesihloko 10 good reasons to ask God for wisdom. Sondela nepeni lakho, sondela nepheshana lakho. Ngathi sihamba ku Proverbs 23:23. Thenga iqiniso ungathengisi ngalo nokuhlakanipha nokulaywa nokuqonda. Buy the truth and do not sell it. Get wisdom, discipline and understanding. Ngaphambi kokuba ngiqale lolu hlelo ngivumele ngibuze lo mbuzo. Uma bowuphiwe ithuba lokuthi ukhethe phakathi komcebo nobuhlakani, yikuphi obukade uzokukhetha? If you were given a choice to choose between wealth and wisdom, which one were you gonna go with? I know most of us besizothi umcebo siphiwe. iBhayibheli akukho lapho lisithembisa khona ukuthi umcebo wemali uzosilethela injabulo. Kodwa izwi lihlale lisikhumbuza ukuthi njalo kumele sicele ukuhlakanipha. Think of wisdom as the ability to exercise good judgment and discern correctly at all times. Awucabanga ukuthi that would be wonderful to have that ability? Ngithi kuwena, think of wisdom as the ability to exercise good judgment and discern correctly at all times. Okumele nje sikwenze ukuthi sicele uNkulunkulu nje qha. Ngoba ukuhlakanipha kuphakeme. Ukuhlakanipha kuphakeme ukuzindlula zonke so ngakho ke. Ngizothi kuwena ngaso lesi sikhathi. Ngizothi kuwena ngalo lelilanga. Ngizothi kuwena ngalo nyaka. Cela ukuhlakanipha. When you pray to the Almighty, cela ukuhlakanipha. Nazoke izizathu eziyishumi ezizokwenza ukuthi njalo umkhuleke ucele ukuhlakanipha kubaba. Isizathu sokuqala. Khona uzoba nempilo ende. Uzothola izibusiso nodumo. Yikhona uzoba nempilo ende, uzothola izibusiso kanye nodumo. Khumbula ukuthi ubude bezinsuku busesandleni sakhe sokunene. Kanti kwesokunxele kukhona ingcebo nodumo. Akusho mina. Proverbs chapter 3 verse 16. Ask for wisdom so that uzothola impilo ende, uzothola nezibusiso kanye nodumo. Ngoba ubude bezinsuku busesandleni sakhe sokunene. Kanti kwesokunxele kukhona umcebo nodumo. Proverbs chapter 3 verse 16. Isizathu sesibili. Enjoy, to enjoy vitality, nenjabulo, and happiness. Because Lord, that vitality and happiness, kungu muthi wokuphila. Kwabakubambayo nababambelele kukho bayabusiswa. Ungumuthi wokuphila kwabakubambayo. Kanti ababambelele kukho bayabusiswa. Proverbs chapter 3 verse 18. Proverbs chapter 3 verse 18. Kanti eyesithathu, ukuphila impilo enokuthula kanti futhi emnandi. A peaceful life and a good one at that. Ngoba izindlela zakhe ziyizindlela zokumnandi, zobumnandi. kanti yonke imikhondo yakhe ingukuthula. Ask for wisdom because inempilo yokuthula. Kanti inempilo wisdom yobumnandi. Ngoba indlela zakhe zizindlela zobumnandi. Kanti yonke imikhondo yakhe ingeyokuthula. Akusho mina. Proverbs chapter 3, verse 17. Proverbs chapter 3, verse 17. Ayesine yikhona uzovikeleka. Uma uvikelekile uhamba indlela yakho ngokulondeka. Kanti futhi nonyawo lwakho aqhuluzi. If you choose wisdom, you will be protected. Kanti nendlela uzoyihamba izoba indlela yokulondeka. Unyolo akangeke laqhuluza nakanye. Proverbs chapter 3, verse 23. Proverbs chapter 3, verse 23. Irizini yesihlanu. Reason why you should ask God for wisdom. To experience a refreshing rest. Ngoba lapho ulala phansi awuyikwesaba. Nanxa usulele phansi ubuthongo bakho buya kuba mnandi. Ngoba lapho ulala phansi awuyikwesaba. Nanxa usulele phansi ubuthongo bakho buya kuba mnandi. Proverbs chapter 3, verse 24. Proverbs chapter 3, verse 24. Sifusoncwane iphume ecuqeni lakhe elishashali bizwa ngokuthi wethembekile ubaba kanti igama lengoma lithi ngipholise Nkosi. Sixth reason why you should ask God for wisdom: to gain confidence. To gain confidence. Because uJehova uya kuba ithemba lakho agcine unyawo lwakho ukuba lungabhajwa. Because uJehova uya kuba ithemba lakho agcine unyawo lwakho ukuba lungabhajwa. Proverbs chapter 3 verse 26. The 3 minutes after the hour, 11 o'clock. Hey, bo Simba bari disturb. Bari siyasebenza la Simba. Siyasebenza. Kanti ke eyesikhombisa. To live in security. To live in security. I love this quote. Do not forsake wisdom. Ngoba it protects you. Love wisdom and she will watch over you. Do not forsake wisdom. Ngoba izokuvikela. Love wisdom and she will watch over you. Ekhambeni kwakho isinyathelo asikuvinjelwa nasekugijimeni kwakho awuyikukhubeka. Ekuhambeni kwakho isinyathelo asikuvinjelwa nasekugijimeni kwakho awuyikukhubeka. Proverbs chapter 4 verse 12. Proverbs chapter 4, verse 12. Yeshakalombili, to be promoted. Seek wisdom so that you can be promoted. Kukhulise kuya kukuphakamisa kuya kukudumisa lapho ukugona. Kukhulise kuya kukuphakamisa kuya kukudumisa futhi lapho ukugona. Chapter 4 Verse 9, Proverbs. eshakalulunye to be saved from evil. Ngokuba ukuhlakanipha kuyakungena enhlizweni yakho, ukwazi kube mnandi emphefumulweni wakho. Amasu ayakukulinda ukuqonda kukugcine ukuze wophulwe endleleni yobubi nakubantu abakhuluma okuphambeneyo ngawe. Ask for wisdom so that you can be saved from evil. Ngokuba ukuhlakanipha kuyakungena enhlizweni yakho, ukwazi kube mnandi emphefumulweni wakho. Amasu ayakukulinda ukuqonda kukugcine ukuze wophulwe endleleni yobubi nakubantu abakhuluma okuphambeneyo ngawe. Proverbs chapter 2 verse 10 to 12. Reason why you should seek for wisdom, to be guided in the way you should go. To be guided in the way you should go. Ukuze ohlakaniphileyo ezwe aqhubeke ekufundeni. Proverbs chapter 1 verse 5. Ukuze ohlakaniphileyo ezwe aqhubeke ekufundeni. Proverbs chapter 1 verse 5. Beautiful sounds of joyous celebration. Joyous celebration 19. Go begeze. Shala ujule kula maphuza ishumi. Wacela ukuhlakanipha. Zinza lapho khona. Forget about the next person right now. Forget about lo muntu osendlini manje. Forget. Talk to yourself now. Talk to your God. Forget about your colleague right now. Yes, you're listening. Forget about them. Just talk to yourself and talk to your God. And pray for God to give you wisdom. Semsakazweni sawubona.
Wela kapitia.
Kunjani mfowethu?
Ngikhona ngiyaphila.
Saphila mfoka baba.
Ayisho. Ayimpothi siyabonga amazwi amnandi.
Bonga thina, kubonga thina. Ngikhuluma nobani kuphi?
Joseph.
Ah, Joseph, 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 Joseph Kotem. Siyabonga mfoka baba. Siyabonga.
Okay. So kapati.
Shoba.
Before puma na ngicela ungele ingoma ethi kathenu lenas. Ufa pilia ka. Hari.
Ke kitla ikenya ntate. Kitla ikenya ntate.
Right.
Thank you for it.
Okay, sir.
Ooh, it's okoyami. Okoyami. today it's you and your God. Forget about your kids. Forget about your worries. Forget about stress out. Just have a conversation with your God. And ask Him to grant you wisdom. These are benefits. These are benefits. It's a wisdom. If you throw away now, how do you get the benefit today? Woe unto you.
I got Seki.
Nhlanhla lakhe imdlalose lo ngiyakuzama mfoko babo ngiyacabanga ukuthi ubambekile lapho ngakhona. Trust celebration 19 ngiyobekezela. Noma ngaba nzima kanjani kodwa ngizobekezela kulolu kholo ngihamba kulona. Noma ngaba njani noma izimo zingeke zangivumela kodwa ke nginethemba ukuthi ngizobekezela futhi ngiyazi anginathemba ngiyazi ukuthi ngizobekezela ngoba uyena ongihambisayo Patrick Duncan phinde ukukhuluma sawubona
siwe ngikushona
lika intate
kude ngwana mina
a ritswile mtswaki untatlile
ke kopang spatsarelo fela go se de ke tsepedi ina go le siyo mbagale bo mo di mo steu
ja le bo ntate wa ka
tswa u bua ka nthe engwe e matla e thusa moya wa motho e thusa moya wa ka tswa ke thutse mba u bua ka mhlale e re bible ona mo prophet we are three e re mhlale ba pele go tshaba Jehova
oh yes
sipiwe moshe u dutse u batla u bua morena ha batla go bua morena o bona ka mo tshaba sa modimo sokolang ka teng moshe a qolla hore a tlowe ka bakalang a bone kreste ho sutle a high grace a qolla ho tlowa a ho sutle bana ba modimo a tsanga thabele e re bible ya ka hona mo go di prof go ba Hebrew 11:24 e re ka tumelo moshe ha ka a se a hudile o hanne ho bitswa mora wa moradi wa Faro ampa a ithe ampa a ithe a ithita ho tswe o tshwengwa le tshaba sa modimo e seng le se mo thabela menate ya dibe e felang ka pele a golwa go ba segobo sa Kriste ka monono o fetisang matlotlo a egepeta gobane o ne a jadimile moputso ga o bua jwa sethuwe ga o bala lengwe la 1 Corinthians 3:18 bohlanya ba lefatshe lena ke bohlanya go modimo sepeko bohlale ba modimo sepeko ithoba lo ikokobetsa le lerato sepewe le bohlale ba modimo e re baebele go Jakobo motho a tlhoka bohlale a bokope go modimo modimo tla gofa bohlale sepewe ke a leboa modimo a wetse gantle a o ekeletso sepewe
amenbuile motswadi wa ka modimo ke yon re o dileboa go le motswadi wa ka ngiyaphuthuma ngiyaphathuma ngenye indlela sawubona
Thiwe kunjani baba
Siyaphila mzali
Ngiyaphila mntanami wakhuluma amazwi amnandi
Oh yes
Yithi yani ngalengoma le uqedwe ukuthalisa lethi ngiyobekezela Ngizobekezela sezibomvu zonke izinto sezingibhodabho
Yes
Kuthi ngizobekezela
Bekezela mzali
Mntanami uzawuphuma kule ndawo yasijela
Yes
Aphile hayi igama lika Jesu nomhlakaniphi
sakubonga mzali wami
ngiyabonga
uNkulunkulu akwenze kahle ntuyabuya iba nethemba wena
ngiyabonga baba ngithi court lokuthi mabheka mabheka ukuthi sobaze benenkazi
izoba khona mzali wami sizokubeka emkhulekweni siyabonga mzali
ngiyabonga
You have come tonight to hear the voice of God. You've come tonight to receive from the Lord. He's here right now. He's here right now. He's here to meet with you. There's nobody like God. He's worthy to be praised. Good over.
Ahlangeni ke ngomgqibelo kusona ngehora leshumi nemuva kuyozikushaya lapha nehora leshumi nambili khona mizilayo emsakazweni wakho umsakazo kunqa phambili kileratila ke Sheila Parish is up next kadike umelkamanqa ehora leshumi nambili sobe sinemaso sobe khona khanya ditaba ngehora lokuqala kuyozikushaya lapha nehora lesine changing gear sobe khona with Archbishop William Slattery sibele nehora lesine kuyozikushaya lozi gamanqa ihora lesihlanu as the sunset uyozayibeka lapha nehora lesithupha i rosary yethu sobe sine rosary lethu lapha yena ehoreni lesithupha basigamanxa lapha yena ihora lesithupha khona la emsakazweni wakho umsakazo unqa phambili do enjoy our programs as we strive to give you nothing else but the best